压海啸。Fine, you gonna be fine and happy today. Jagala to be happy.
Yeah.
We got the budget to demo and then bang in the kusumulu like a right ahead. Wole la gwe. Abasinga ne bapita rapa bagambo n'omwana wabula tuntuza emumazala lika yazisoma ati kuvayebuku ate kasale odi mpola mpola nga bwe nkikola mi avaibranti odienci kasale odi mpola mpola nga bwe nkikola mi avaibranti odienci Obulamu bunyuma tebakya tufuga twebelera mu kucakala vibe ku vibe tubeera twetala mu bitaala nga bitukubamu tewenda kujoga kate wenkola obudde bwe buno tuyiba buwubuka tetukyali bakadde ey'omwana tetulowooza ku bya stress yonna tuyina obyeresa akacyansi kajalomu era leetayemu yeyo ne periyodi gye tulimu kasale Boti, pola mpola, nga bwe nkikola mi, a vibrant audience. Kasale, boti, pola mpola, nga bwe nkikola mi, a vibrant audience. Kati nze mpulira music atuddemu, nze nali mu mutwe, sikyayina kati na kye ndowooza, mpulira ndi happy, njagala nammwe mubeere nga kye ndi. Sagala kunyumirwa nzeka kasita tuba wamu tubakya ebyo mubibowa kati mwena babitegeera boye mabeti ye mubaze mbasumulude abanoonyako nammwe mukole kalisaki kasale boti mpola mpola nga bwe nkikola mi a vibrant audience kasale boti mpola mpola